Mama wabana wange Maria omulunjo genze amazimu nekukubira Maria na yenga tokwata otulonze twambula we wagenda tewasibula hey, tandiso kutintima akabuku mweno kabula kuno mukwano guluma guluma bino birwadde mwattu biruma mukwano guluma guluma amazima mukwano sasira
Maria
Manila veruma we fula tabiraba eh lwachito takupala ikuberi doba toliraba ngamba I wanna be where you are kalo kunonyoliwa omutima gwagulina sisobola kukwesonyiwa kuno mkwano guluma guluma bino birwadde mwattu biruma mukwano guluma guluma amazima mukwano sasira
Maria